isahluko sokuqala. Kuntambama abantu bagcwele isitimela babuye emsebenzini, abafana badayisayo bamatasa bayehla bayenyuka bayamemeza. Akukho nendawo yokuhlala njengoba kuvalwe ngomuntu kule nqola yomlungu. Babodwa bami ngezinyawo, babodwa bahleli phansi. Kukho lokho kugcwala ngokweqile nabafana bagangile baphuma bayangena izi sitimela sihamba. Kuphitheni ikhanda kumlekeleli uhleli lapha esitimeleni nje ubeka isikhwama sakhe emathangeni ziyasiqathakela izinyembezi. Ubambe ikhanda ubheke phansi lokho elivusa njalo uma isitimela sima efuna ukubheka ukuthi sesikuphi nokhalo. Le nsizwe ethe kwingethambi yakokhabazela isebenzele eCleveland siyashosholoza isitimela sesidlule eDenver. Sithubeleze siyodlula koJosh Gorch kumanje seJeep siphikelele edolobheni eBuck Station. Kulapho ukukhabazela azofika abambe inaledi uzobe sesala endleleni emzimhlophe station. Akhuphuke njalo ngezinyawo elibangise kwahostel elaziwa ngokuthi umzimhlophe nokuyilapha afihla khona ikhanda. Zilokhu zigobhoze njalo izinyembezi kumlekeleli kwaze namuhla usuku lwakhe lokugcina egibela lesi sitimela akanye ebuya emsebenzini. Namuhla ekuseni umlekeleli uye waba nokhilisana nje okuncane nomphathi wakhe nokuphethe ngokuthi amnyalele ukuba aboneze ngaye angasikhathazi ngokubuya. Libe selimshonela kanjalo-ke ilanga umfoka Mkhizi waphela umsebenzi. Ukhala nje ucabanga usizo azobhekana nalo njengoba ethembisa unini ukwenza umsebenzi kayise emva kwezinyanga nje ezimbili ukusuka manje. Kanti nosuku lomsebenzi bese linqumile. Okukhulu kunakho konke ukuthi unengane encane ezalwe ezinsukwini ezingevili kwezilishumi ezedlule. Ube sethembisile futhi kuyovela nasekhweni lakhe. Athume ecabanga ukuthi uzowuthola kanjani futhi kuphi umsebenzi njengoba namathuba emsebenzi egqoze kanjena nje. Zivele zigobhoze zilandelane zinyembezi zahluleke nokuzibamba sikhihle futhi esikanandi. Umlekeleli lo nensizwe esakhula yasemakhaya futhi esadla ngoludala unekhono elimangalisayo lokucula. Ukhonze kakhulu ukucula umasikandi kanye nokudlala isiginci siqambele nezingoma zakhe. Inhliziyo noma ibuhlungu kodwa ubuya siduduza ukuthi mhlasimpe leli yithuba lakhe lokuqhambisa ikhono lakhe kwezomculo alandele isiphiwo sakhe. Kodwa kufika ukuphithanisa ingqondo yakhe kakhulu ukuthi udaba lokuphelela umsebenzi uzolibika lithini ekhaya. Kwazise umndeni wakhe wonke ubheke yena. Unina uMandebela akafuna ukuzwa ke indaba yomuntu ongayeke ukufuna umsebenza nakani nesiginci. Silokhu sitotobe njalo isitimela sikhuphuke sehle sesifika enkabeni edolobha eGoli Park Station. Sithi singama nje siphalaza abantu ngomningi babo basisakazeke bengene ezindleleni zabo ngokwehlukana kwazo. Ubhudubhudu lapha esitimeleni njengoba abantu bedudulana bephuma inaledi emenyezwe emzileni wesini.
Inaledi platform 4, inaledi platform 4.
Avusa ikhanda umlekeleli abuka abantu bedudulana wena wabona izinkomo ziyongena ediphini. Abukele nje asihlalele phansi. Insizwa lena ezithandayo lena engazwani nesibhudubhudu unomoyo phansi. Ukhuluma sengathi akafuni namahloni okuzalwa namehla ashalazanga ahlangana nawo omunye umuntu. Usho ngamehla afuna ukuba izinsanga ezincane ezinganakile. Nesiceke sentshebo kubonakala ukuthi ishiwe ngamabomu. Amadevaka amfanela kahle amnyama sakucwebezela. Nobuso bude ngokuya phezulu. Lensizwa yayingakhani ngokwebala ekuzalweni kwayo. Noma ekhulu emakhaya wayenebala nje lizothile impela. Kepha ngokuthandwa idolobha nokungashiswa ilanga. Ugcine sekhanya impela wasuleka waphenduka ibhungu nje elibukekayo. Lensizwe iliqhathanzipho isho ngezingalo zayo ezinde esiphuphuzela uboya kanye nezandla ezincanyana esihlanzekile. Umfoka Mkhize wathuma eqeda nje ungena kwesinye isitimela esiyena ledwa wahlala phansi wakhipha umakhale khukhwini wakhe ebuka isithombe zentodana yakhe esanda kuzalwa. Wafikelwa umunyu wazizwa zishisa emehlweni izinyembezi. Kwazisa akafuni ingane yakhe isokole futhi akafuni nje ukondlela izingane zakhe. Lena ingane yakhe esibili kuthembekile abasemthembisa ukuvela kubo ekupheleni kwalonyaka. Uthembekile lona usebenzele emakhaya endaweni yaseNkandla unguthishela esikoleni samabanga aphezulu. Okuzwisa umlekeleli ubuhlungu ngokuphela kwalomsebenzi uyamazi unina wezingane zakhe ukuthi uyakuthanda ukukhuluma. Nesimo nje sesizoba nzima kwazise uthembekile wayesexoxele bonke ozakwabo ukuthi isoka lakhe leminyaka selinquma usuku lokuvela kwamagubane. Umlekeleli uyinsizwa nje lisabaya ihlazo futhi uyayibona nje lento yokuthi izokhanda uqhekeko phakathi kwabo noThembekile. Uthembekile ke naye uphansi kwencindezi emsebenzini njengoboza kwabo bonke bethathiwe. Ucabanga azanikini ikhanda umlekeleli uyabona nje ukuthi izoba nzima yokuqhuba umculo phambili engawufuni umsebenzi ngoba uthembekile naye akayifuni ukuyibona umculo kamasikanti. Uthi yabambezela futhi imoshe isikhathi nemali.
Kuhle nje umuntu asebenze njengamanye amadoda enze okufanele. Phela kudlala ukuzalela ekhaya uze uphinde isibili umuntu engavile nakuvela.
Lawa ngamazwi uthembekile ahleze emfunza wona. Ngakolunye uhlangothi leyo nto imbonisa ngokusobala umlekeleli ukuthi umndeni wakhe awumxhase ezifisweni zakhe ikakhulukazi umama wezingane zakhe ukhathazeke ukuthi isikhathi siyamshiya. Uthembekile odume ngomisi Magubane endaweni lapho efundisa khona ungokudabuka endaweni yasemakhaya phansi kwaNongoma ehlala Nkosi kodwa usebenzele eNkandla esikoleni esibizwa ngokuthi iVela Ngayi High School. Kuyaye ukuthi njalo uma kuvalwa isikole uMiss Magubane ahambe yokube kwesoka lakhe kwaMkhize enkandla enkumathi phansi kwenkosi uMahaye. Eyobona izingane zakhe uvamile ukuvakasha ngoba unobudlelwano obuhle nonina kaMlekeleli futhi bamthatha njengomakoti wakhona yize engaphelele ukuba ngumakoti wakhona ngenxa ukuthi akakhishwele lutho. Kuvamile ukuthi abanye besifazane uma sebefundile beshintshe bekhohlwe izifundiso zakubo bese besikhukhumeza beziphakamisa bekhohlwe indawo yabo ezimpilweni zabathile basuke besondelene nabo. Uthembekile ke ungomunye labantu besifazane. Imfundiso imshintshe kakhulu sezikhohle ukubiyana nokuthi indoda noma ngaba inawo umsebenzi oqondile kodwa uyayipha inhlonipho eyifanele. Into ebukeka ibaluleke kakhulu kuyena njengamanje ukuzibona esebizwa ngoMam Mkhize esikoleni nokuyikhona ukumenza azibeke yena eqhulwini. Kuye ukuthi noma ekhuluma nomlekeleli sithole sebhavumule thetha akhohlona ngubaba wezingane zakhe uyakudinga ukuhlonishwa. Yinhle intokazi yakhe amagubane imfishanyana isho ngebala la elizothile nobuso obuphophothekile okungenabala. Umi kahle usho ngesinqa sihlelekile kanye nesithi esigcwele ngokwesakhiwo somzimba wakhe. Unyathela ngabantwana impela noma egqokile uyafaneleka. Kubi ke ngoba ubuhle bakhe buchaza amehlo kuphela ngenxa ukuthi intokazi lena inqabile ezandleni uyivila lele eliyinuku. Akakwazi kwenza lutho. Kwakhona ukupheka lokho kuyamxaka. Upheka ngoba isisu kuphela sikweletwa. Akakwazi ngisho ukuwasha izimpahla zakhe zokugqoka. Isoka lakhe umlekeleli usefika nje nezimpahla angazikhiphe esikhwameni azaphindele eGoli ngoba uyamazi umuntu wakhe ukuthi uyavilapha. Okuhleke kodwa ngabo ukuthi ave bethandana. Silokhu sishoshele njalo isitimela sidlule station saseNew Canada manje. Athe sachofa ucingo lakhe umlekeleli asithele phezu kwesithombe sentombi yomXhosa. Asibuke lesithombe, asithole seMoyizela. Lesi sithombe sentombi emhlophe usithwebule namhlanje kuseni eyintshontsha bexoxa. Le ntombi bifika emsebenzini kaMlekeleli izokuba nomhlangano nabaphathi benkampani. Uthe uma ephakamisa amehlo wakhanga ubuhle bayo eyibona nje intombi yomXhosa ekuseni. Wahluleka uzibamba umfoka Mkhize wazijuba amakhahlangane. Washwa ibingelele.
Awu, sawona nkosazana emhlophe efana nehlabazolwandle. Ngicela nje ukukuthatha ngikubeke lapho uphikelele khona. Kwazisa inkulu kakhulu nephemithi ntombi uzodluma isindaba uzofika sekudlule nesikhathi enivumelana naso ngomhlangano wenu.
Imoyizele kancane intombi yomXhosa sakumangala ibuze kumlekeleli nayo sakungcola ubona nje ukuthi isikhathi siyehlule.
Molo bhuti, hayibo, inoba wazenjani ubandize nge-meeting up? Dincede man bhuti ndifike because I'm already late. My meeting is about to start.
Igxume into kakhabazela ishiye phansi kwatiyele libiliphuza ingasakhathele nokuthi lizophola. Ibambise lo dadisi khoma zakhe imbonise indlela egunjini lelo kubanjelwa khona umhlangano. Sesifile ukuhleka izinsizwa lezi zasebenza nozumkhize zeziyamkhuzela. Umkhize unyathela uyacothoza manje kwazi sinesisoka nolimi lwakhe luhle njalo nje. Uma ekhuluma uyawakhetha amagama.
Awu. Ngikubonile nkosazana ukuthi uze emhlanganweni. Ubonakala ngakho vele ukuhlonipheka. Nangendlela ogqoke kahle ngayo kanye nokuhleleka nje kwakho konke. Lokho kuveza njengomuntu osezingeni eliphezulu. Awuyena nje umatapudaka. Njengathi
iMoyizele inkosazana kwabo kube sengathi team hlaba ngibuke ahleke kancane uMkhize bese sebenzisa lona lelithuba elincane ukuba acele izinombolo zocingo nebala lentombi yomXhosa ifake isandla phaketheni lesikhwama elingaphandle ibuye nekhadi liqukethe imininingwane yebusiness kanye nezinombolo zehhovisi ekhona kunjalo ngapolice maseke uMkhize kuyo leyo ntuba usiyazendlala uphosa amagama amnandi kulentokazi usiyashela impela manje. Intombi khale ngokuthi iyaphuthuma izombona imiphumo emhlanganweni. uMkhize uyancenga nje la intombini uyibambile uyibhucabhuca izandla sakuyidlalisa. Ngokuphazima kweso kube sekuqhamuka umphathi weFamous Tele kuwona lo mhlola mamu. Simdini umphathi lesenzo sikaMkhize ukuthi awutawutani nomuntu ohloniphekile futhi obaluleke ngalolu hlobo. Kube sekugacela kwakhe njalo uMkhize. Nokho intombi ibizihlekela ingenankinga ichazekile ngokwenziwa yile nsizwa. Kodwa khona yize kunjalo lokho akuvimbanga ukuba umsebenzi ungamphelili uMkhize. Abaphathi bakhe bebelokhu bemkhumbuze njalo ukuthi nawe uyazi ukuthi awashayela amakhasimende okanye abathile abamele izinkampani ezisebenza ngokubambisana nale nkampani. Sesifikile manje isitimela Soweto. Afaka isandla ekhekini sibuye nekhadi belinikwe yona le ntokazi yomXhosa. Ngaphandle libhala ukuthi Dr. NR Vetboy. Athula libukisise leli khadi umlekeleli. Usamangazo lika doctor. Adideka acabanga ukuthi mhlasimpe le ntombi phambanisa amakhadi amnike ikhadi ongelona layo. Kuthi kusenjalo abuya khumbula ukuthi ngesikhathi semhlanganweni wokulalela kwecala lakhe. Eliholi lixoshweni kwakhe bebe kubethi
Mr. Mkhize was caught right-handed holding Dr. Nkuli's hand.
Akhumbula sithule sekhuluma yedwa.
Oh. Uenumele uNkuli.
Ahleke kancane nempela isitimela sifike emzimhlophe. abuyisele ikhadi ekhikhini qeda hosha isikhwama saka sigaxa hlombe ehle esidimeleni akhuphuke njalo azothi shi emzimhlophe ephikelele endlini yakhe.